Yeah. Stona Sala, hii ni kwa shabiki aliyesubiri, wanafiki wanaochokea, madudu tuliwapitia, wazazi walotulea, mama salamu pokea, mwanao nakupigia, nipo da nafanya hit na mangoma zinasogea. Sionekane kitaa, naonekana kichaa, sina promo ka finance wako rogo ala kibaa. Sendi kwa babu, sioni sababu, situ nakula gaskanka na benzo kwa kabu. And then you see atende shit, baka mbimbende ajikuta melala geto amekufa kifo cha mende. Ni solo stoner ye wanalio alibana kende, kumbuka vile wanalifeki ili waende. Chekindao ngoma kali zinatamba kila pembe, nazungumzia dunia na wachaze wapijembe.
Njoo tukute maskani, oi, hatunage sana my story. Ni michongo mwanzo mwisho boy, hii mitama boya watu boy. Kuna ngumi roba mbao panga boy, huna tagi boy, mina convoy. Tukiwasha mode, tunawacha hard, tunakonga nyoyo wana black boy. Wani nani kwanza, what's a funny boy, what's a con boy, wala sky boy, wala country boy, wala bana boy, wala konde boy, wala soldier boy. Wani prop boy, mini sala boy.
Oi, oi, black boy, fast play, fast pay, fast cars, fast play, nigga fuck pay.
Japo tuna pain, bado tuna bang kwenye hili game. Kwenye hili game, hada bila pain, tuna maintain. Tuna maintain, bado tuna faith, utafika fame. Utafika fame, no shame, no pain, no gain.
Ile tuki win, wana baki with me. Wana baki with me. Ile tuki win.